It's gotta be Weza, DJ K-Trix.
MC Toxic, way.
Welcome to the party tonight, everybody. Hey! It's on a Super Sunday. Bebba! Hey!
Weza.
Happy birthday, Terry! One more time, say.
You're fed up with your boyfriend. Let him go. Or your boyfriend, naga.
Let him go.
Cause every night him come in, ringing in your ears, and your nose, and your ears.
Welcome to the party, say.
If your man not weak, try.
Let him go.
And him come in, and a white boy.
Let him go.
Cause every night him come in, ringing in your ears.
Watch out, come up with my DJ. Ah!
Weza.
Happy birthday, Terra. Happy birthday, Terra, one more time.
Weza.
Anna, she got a man. Anna, work a voodoo. Anna, figure two flash. Anna,
Habari zenu tena. Ladies and gentlemen, right about now, we are about to start the party. DJ K-Trix alongside MC Toxic. And anytime you see us, you just know this. Tumefanya nini?
Weza.
Beba 20.
At the MC Toby.
Weza.
Listen up.
Anna, shika tambla. Anna, weka vodu. Anna, figa two flash. Ya jali chesa. Anna, shika tambla. Anna, weka vodu. Anna, penda kuzi toka zake zikimshu.
Hey!
Shika tambla. Anna, weka vodu. Anna, figa two flash. Ya jali chesa. Anna, shika
tambla. It's on a Sunday night.
Weka vodu. Anna, penda.
Happy New Year!
Zikimshu. Anna, shika glassy.
Weka barafu.
Luku wana piga ndula mbyo huwa chafu. Ah, demni pen kitu poa alafu. Bunda kilo kumi jegi chopa.
Wala ya kia nani?
Okay, approach. Proceed na caution.
Nice.
Kini kwezo ni na flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. So kama kafra.
Wacha ibambe tonight.
Ni mauru. Hako siko ni.
Yani nani?
Ni mauru. Lakini kila Sunday siyako chal.
Ni mauru.
Sini komando ndani ya skull. Ni mauru. Udem ni mauru. Udem.
Ana, one time K-Trix.
Ana weka vodu. Ana piga two flash. Ya jali chesa. Ana shika tambla. Ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake ziki mshu.
Hey, hey,
ana shika tambla.
Wee.
It's gotta be Weza.
Mikono chia hewa. Say.
Alisema hatuendi mbali.
Muulize.
Wapi?
Singa ni ngapi?
Odoma.
Wai.
Alisema hatuendi mbali. Wapi? Wapi?
One time say
Hema, Hema, demakona big denda, big denda. Acha ni wapesi.
Apo nacheza na kiuno sawa.
Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka uwezi guess ni wapi, but penye
hapo nacheza na kiuno K-Trix.
Mzinga zina dedikani ya jali. Sikiza niyo kwanza venye anabonga
kila. One time.
Mode nilimpata kama mezima. Kapoteza macho akadhani hakuna stima. Yeah. Squeeze za bekazi ni kuririma kuwa mka.
Choka nani ya Paris Mirema.
Iva.
Halisema atuendi.
Wali.
Mulize. Hapa ni
wapi.
Mzinga ninga. Mzinga kadha.
Odoma. Alisema hatuendi mbali.
MC Toxic.
Hatukai sana my DJ.
When you am here, ebu decide, it's not your time. Deal with that. When you am here, ebu decide, it's not your time. Deal with that. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaipiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change.
Akianane.
A last chance, at the last chance. A last chance to liacha last year. Yo ndio ufala Mr. Kikisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide.
Eh, we. Mwaka ni mupia. Kila kitu ni mupia. Body count tunanzia wapi?
Kauta change.
Wapi?
Toxic meta bomb.
Hey, tricks.
Wilson.
Watch any arrival side. Watu wangu mikono mbili juu ya hewa. Let's go.
Madam nakudai.
Umedunga mini, unapenda mangoi.
Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high juu wa life.
Watu anione.
Madam nakudai. Umedunga mini, unapenda mangoi. Una dance fit,
unawacha niki smile.
Ama niko high juu wa life.
Unapenda nini?
Lazima ring.
Lazima ring light.
Alo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wate wa mafilter. Kuna wengine personal.
Nipenas, let's go.
Bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes
complicate. Complicate.
Sige bendo katike na madiva. Then nimezo za
kama umewezo na mwambio. Madam nakudai. Umedunga mine unapenda mangoi.
Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high juu wa lies menai.
K-Tweets.
Madam nakudai. Umedunga mine unapenda mangwai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high juu wa lies menai.
Listen now.
DJ K-Tricks.
Apu. Yeah.
Apu.
Hey.
Gardens tuko jaba.
Wengine wa committee. Zetu ni machaman.
Zenu pikiniki. Yotu nalikana. Weba zigu mengi. Hakuna madam. Weba sibi mengi. Ni mimi hapo back left.
Paparazzi.
Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati.
Nili wana kunyo na ili kolonia ya Versace.
Squeeze the back seat, ili kwa love seat. Smooth na manual unafiria ni automatic. Tint kwa window muadara ndo atutaki.
Hapa kwa fashion tonight.
Naifanya bila practice, mbele naona success.
Nafunga heart trick.
Mindo the chest kwa hicho itisha heartbeat. Changu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City.
Nipe mikono, mikono, mikono.
Kusijali, atukujaji.
Hapo tu.
Hapo. Kusijali.
Now this is Weza.
I like that one, fellas.
Weza.
Hey, Chris.
Kakuna F. Zaku give you as a left. Kabla ningia zonya.
Happy New Year.
Chops. To the head, she said she's eating.
Wait,
head.
Kama kawaida.
Mimi naona danger ahead.
Kila mtu weka pombe kwa glasi.
In my bed.
Kila mtu weka pombe kwa glasi.
To the head.
Tunapiga shot kulingana na body count, sawa? Sawa. Ukisikia kengele una cheers na jirani Katrix.
To the head.
Yeah.
Shots. To the head.
Black Monkey Records.
Yeah.
MC Toxic.
What I say?
Majuka ni kama unarusha mamikono. Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo.
Wangapi nakumbuka hii dance ya last year?
Ono basi nikiona.
Kunya mikono twende.
Mamio mio 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 doko.
Hey.
Mamio 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 doko. Mamio mio 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 doko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamio mio mio mio.
Mami.
Mamio 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 doko.
Sura iko 2024. Matako liacha 2023.
Kaleka dance, cheki kaleka dance. Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance.
Hey!
No bad shua, no kizito kona relax. Rusha mikono juni kama hujui kudance. Toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notoe kijasho.
Moonlight lover.
Kwa chua na mpango wakando. Ndo kisenda maithana
matano. Kwanini?
Hey, mami ndoko.
Mami.
Wensha. Aki MC Toxic.
Listen.
DJ K-Trick.
Akakanguna ni kamali ya mare mare. Ni kamali ya mare mare.
Akakanguna ni kamali
ya ushashamani.
Demyangu anadaichuma tembe Niko fete
Tuelewane
Amejibeba Usimuweke Niko isi
Kutoka leo
Ndege wako hon
Dema hajava bra Ni kienyeji Alo
Ini uko high Piga mushu kura high Ukiweza toa kutu uzira Ukimwaga sikia fine Kazi safi
Swali ni
Toto wili tunadaji
Dema hajava panti ni kienyeji bro
Ngreto walai Uko maji high time Takukata walai Tumuabeba walai Ngoma mbili zinadai Nikimada sema high Kwa vuva na rai
Alifanya nini? Alikufa
Akufa juu Akila mtu wapantani kufa juu Uwe uko kwa kiti
unajinai
Na unajua ingoma
We DJ Threat
Akufa juu Akufa juu Kila mtu wapantani kufa juu
Umekana makena mpo
Unajinai
Miss University is Kenya Listen
Nimekam kwenye bez na kabla nyumbu
Dansa leto kufa juu
Nimekam kwenye bez na kabla nyumbu Dansa
So what you gonna do?
Faju
Bend your knees
Bend your shoulder Legs are teased Now in your oral
Sasa ona
Aro the left Aro the right Akufa juu Akufa juu
December liku unapiga luku
Juu We uko kwa
Sai January unavaa kama gashagwa Shauri yako
Goma ine kuna Akufa juu Akufa juu Kila mtu wapanda ni kufa juu We uko kwa kiti unajina
Keti tuwape wape wewe
Ruhusa kuguza Tunaishi nchi raisu tundura
Na kisiji ya kliku na
sundwa
Shock deli tumeka kuchunguza Wey Tena Katrix Tena
Tuitishi ruhusa kuguza
Tunaishi nchi raisu
tundura
Na kisiji ya kliku
na sundwa
Watu watu asenali
Tumeka kuchunguza
Now this is Weza.
Hapana we. Hapa ni Arsenal ama Manchester United. Arsenal ama Man U. Watu wa Man U hello. Watu wa Arsenal hello. Siko baya. Mademo wote wa Arsenal ni mavajo.
Aki MC Tobi.
So we Bona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firi firi na ta ta ta
DJ K-Trick Mr. Weza
For real Bona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firi firi na taska Bro mejituma ako kazini anaisaka Bata najua bibi yake anafanya nini
Niambie
Boy Aki si Kenya kuna content Na shindwa dunge chengani so nazidunga zote Anataka nwagendani mina mwaga kwa matope Si uponga kila mitu
Kwa hivyo K-Trix
Kitoke Normally
Shembete
Mamoli kwa Henneken When I meet you my friend We got rich in the end Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan Kawamini tuko luzu liza Edel Fallingham
Hey
Nima bagla for sure na hisi siri Bala klavo wezi njwa
Yani jamaa na bo
Bro nikimwana
Na unataka kumtoka
Kiziwi kasibizu
Mundangaje muambio ifi Nani sa
Fit flanish Boksa kawasaki
Jenge masanze hawa tutaki Soka hunitambui Heka hunitambui
Nama waps kauna ngam nam nam Kwa zimba kuna waps kauna ngam nam Waps kauna ngam nam Waps kauna ngam nam
It's gotta be Weza
This is dance
Wangapi wanatambua hiyo We, nilikuambia dichangu kama anaweza unamwambia aje?
Weza.
Aye, listen now. Listen now.
This is dance.
Kisha chako ni ya yellow my DJ.
This is dance.
Lakini watu wangu ex wake t-shirt yake ni ya
keep this dance. Kona no
hey. Weka,
ato kuwe mtamu aje wezi jikula.
Ongelesha Makena.
Peana. Peana yo
kiko.
Nikona kutu toa kutu. Ata kando imwagi haraka hivo.
Usipandishe mbembo boda boda.
Endelea kukrashia BN.
Chamwisho utamona.
Katrix ndo wako.
Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona.
Walai.
Akama mwana sare try. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pi.
Paris swali ni moja.
Zo zingine weka in.
Muna tambu wa pombe ama serekali. Pombe ama serekali. Weka chenye unatambu wa juu ya hewa. Wewewe.
Hey. Love me for the life. The Illuminati kumbe life. Wanna say money bangi kumbe life. Top team in the big propella. I got big in the jack with the rise. In the club, in the club, in the club. In the club,
in the
club. It's gotta be Wizza.
Baby, don't whine when you see them. Give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like animal. I don't like you down.
DJ K-Trick.
Feeling like one million.
Wizza.
Just say what you like, you see me.
Aki MC Top Beat.
I'm getting like an event. Make sure you do nobody else like me.
Imagine kai sana Katrix. Nipa mikono tu.
So many reasons why I want you for you my love.
Baby, say.
Now you want to retire with my love.
It's about you, better know.
See all the little good things you do, they make me know, no. This distance is taking.
Unakumbuka hiyo dance my DJ?
Maybe.
Tandaza mikono.
I'm watching every day. Girl, I make you love. Oh, no. I make you love.
Rudia tena mikono.
I'm a party, make you dance. Oh no no, girl I want make you. Oh no no, I bet make you pull over.
One time, pull over. Say.
Should be not this kind of things when they make man see ya.
See ya.
And me I understand, so your dad know like me ra. See me, I want make you know, see me dance.
Shorty Akobo see.
And if not you price me that, that's why I like to see ya. I never tell you for nothing. This love will make me the jack machine.
What are we talking about? Like you're from Paris. Umetoka wapi wewe? Watu wametoka Nairobi kelele. Watu wametoka Thika kelele. Watu wa Kiambu kelele.
Toke hata mara moja.
Mapenzi kidogo.
Akili ni mwangu.
Wey.
Oh mara moja. Inayopiti.
Hapa lazima ukue na mtu.
Niroga. Haya mapenzi.
Si lazima akue wako.
Nipagonjo.
Mwangalie kwa macho mwambie.
Japo
sijawahi kukwambia jinsi nitavyofuliza.
Na kuzimia moyo umeuokota.
Walai.
Hii dunia imempenda mpenda.
Kwa emotional kidogo.
Hizi hisia itakwambia.
Louder please.
How I feel.
Nitasema
mi.
What about this?
When I look in your eyes,
say.
I see eyes. Give me your hands right now. I need to test you can sweep my heart.
21.
Me when I look in your eyes.
2023 ulikuwa single. 2024 bado uko single. Wapi kelele?
From the moment. Oh, oh, oh. I think when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, what your body.
Unacho juo gangi.
Amazing. Toxic. When you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see.
What your mapenzi say?
My day, be my honey. My day, be my sugar. My day, be my lady. Oh my day, you go be my babe. My day, be my honey. My day, be my sugar. My day.
Excuse me, Kate Reeves.
Bad girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them poverty in the
age. Why am I set to ladies tonight? Come on.
Early morning low, she get it good from she rise.
I wanna see my set to ladies.
Smile upon her face.
Ladies.
Coming around to meet them.
Hey. When I'm good to date. One time.
Wine pile up would make the touch with puff of the body, 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 body,
at the MC Top V.
Wilshire.
Hey, tweets.
Feel the weather.
Watch and you'll get the energy, so listen now.
Reasons why I love you. One,
hey!
You like my day, you are
one
my
son. Hey, the reason why I
love you too. I cannot.
Somebody tonight! The reason why I
love you three.
Hey!
I know
hey!
That you
hey!
Will be true to me. The reason I will stay with you. I know you love me too.
The reason I will stay with you. What do you know?
I know that you love me too.
What's out to imbo?
Feeling Irish.
vibes in the shop.
You say la 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 la.
Step in with my queen beside me.
Hey, hey, mommy.
La 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 la.
Sikatai when he lights skin.
It's a night.
Lakini.
I'm feeling hiding.
Tatu yagashago kwa matiti surely.
I'm currently see a general and it's a Riley. Me step on your shoes, excuse me politely. I mean no wanna trouble that tonight. So no bother but no fight. Do no kill the vibes now. Yeah, me see a girl in a delight. But you're bubbling a tight.
But anyway, the way you look nice.
But me day I with my wife. Me not this, could never this.
Compliment
select, I play this one.
La 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 la.
Well, everybody feeling irate.
Hey.
La 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 la.
One time tonight.
It's a party.
La 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 la
la la la la.
Hey, hey,
Wezza, DJ K-Tricks.
At the MC Top V.
Now hear this.
Kila kunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy.
Hey.
Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla
chesa ya nini.
Kila kunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy.
Hey.
Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla chesa ya nini.
Kila
kunywa gin ama whiskey. Gin ama whiskey.
Kila
kunywa gin ama whiskey.
Gin
ama whiskey.
I am waiting for your love.
Nice and easy.
Missing faces in my room.
Mati.
I am waiting for.
Sazingine. Indoshidewa baba.
Lying looking at the moon.
Ukiwa kulia demo nasikiangaje.
Devotion.
One more time tonight.
Give me the greatest love. Something there is in heaven. Sometimes.
Apo nakuja mikono threat. Hype ninja.
Hey. I am waiting for your love.
Pop 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 pop.
You're playing silly games. I am waiting for your love.
It's on a Sunday night.
Left me standing in the rain.
Hendrix.
Give me greatest love. Something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now?
I am waiting for your Kate Tricks.
Wezza.
My baby, my Valentine. Can I need to make you with them for the children? Feeling me a good time. You are like the oxygen I need.
Just a fine caviar. Your love being been torturing me.
I am so.
What do you want?
I want to chop your own.
Pull
it. I'm a my daddy feel.
Pull it.
Pull it. Pull it.
Watch your come up and say more. Hey. Hey, Prince! Walk your body, walk your body, walk your body.
Now, this is Wezza, DJ K-Trick.
Everybody telling me to.
Everybody
wait, tuelewane. Kutoka leo mwanaume hana ndevu anaitwa Nyako.
Everybody telling me to. Everybody telling me
say.
To.
Everybody telling me to.
All over America, I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to be right, and I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say Pato Bantan, we love you. That's why I want to
dedicate I need this kid, song to
every
one
of you.
Hey.
To every friend and every fan and every radio DJ.
I'm gonna kuja mikono, watch and yone somebody tonight. Complicate.
I just like
complicate.
Thank you.
Come on, come on, come on.
Stand and hey. Staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through. Because they tell me to go Kato.
Everybody telling me to
go Kato.
Well, everybody telling me to
go Kato. Everybody telling me to
go Kato. Welcome to the party, you know.
Well, everybody telling me to
go Kato.
Yes, everybody telling me to
go Kato.
It's always a right, you better understand.
All over America.
Somebody,
I know you lie.
Say, moonlight lover.
It's gotta be Wezza. Wezza.
DJ Kentis are the wickedest.
Aki MC Togbe.
One time.
Nippet
dance, nippet dance.
Moonlight lover.
Way.
And when you woke. Hello, with me,
Bobo.
People say
Ati.
That our love isn't true, but to prove that it's true,
what you say?
We
die
for you.
I try the now chini. Your cutie.
I love my moonlight love. I'm a day of God. I know you love it. I come and I love. I love my moonlight love. Oh, oh, there is no other love.
Talk to them. Wait, Devi. Unashangamona Mungu akupei gari. Kumbe anapenda walking style yako.
Aki MC Tugby.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Utatrend.
Watch on.
Customer Kenya ndo sema asanti.
I love you.
Na niye amelipa naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya. Una tabia zetu tu.
Tabia
tu.
Gani?
Karibu Kenya. Sima saimara tu.
Wait,
tu.
Sema.
Tuna madem. Bang, bang. Mamborio mabazeng.
Zeng.
Lugha ya taifa ni shen, shen,
shen. Shen, shen,
shen. Wezza.
MC Toxic
Lil Way. DJ K-Trix.
Wait, K-Trix. Last year ulikuwa na ex wako kwa kudharau. Not this year, yeah.
Won't be a punch of back in a minute. Happy make it right.
Happy.
He don't have a life. Happy make it right.
One time.
Yeah. Oh gosh.
Baby, baby, come back.
You know you're all that I've got.
Come on, girl. Come on, girl.
Oh gosh. I can't deny the fact that you got the perfect spot.
Come on, girl.
Girl, me not gonna lie to ya. Me need you right back, and if me see you with anybody, me woulda fight for ya.
Hey,
I saw me need you badly right now.
Wait, ladies,
give me back your loving, girl.
Kuna haga ya gym.
Grow together and be
natural. Na ya P2, ya koni gani?
Come over.
Hey,
oh gosh, baby, baby, come back. You know you're all that I've got.
Come on, girl.
That's Obo. You got the perfect spot.
Obo.
Come on,
listen
on.
Toxic me, okay.
Russian, you know we might pray for a little bit of vanity. But you know we not left for the friends and we family. Cause I was not born to stay poor.
It doesn't matter kama ni wako. If you love somebody tonight, talk to them.
Let
them know.
No, 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 no. So on my knees today, Lord, I pray. Where there's a will, there's a way. Lord, you can see.
Tafadhali Mungu.
And my heart is poor. I've seen you open many doors. Keep open one for me and my family. Oh, yes.
Wait, wait.
Oh, I know I won't get off my knees.
Blessing.
I got the blessing.
Let me check you here.
They can't stop me. I am blessed. Every day of my life, I am blessed.
Umeanza kushuka mlima.
When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life.
Come on, apenda maisha yako mikono mbili juu, let's go.
Praise God, straight, make money, straight. Money haters, straight. Fun bad mind, straight. God knows me, straight. Me love woman, straight. Me fan,
straight.
That's why me born, straight. And up for them, I try stop me, me fly past them straight. One for them, I wicked, so what them in the rate. You know,
yani, we ni dem.
Food from me plate, but I got
January, unakunywa bila bwana ya mutu. Unajilipia pesa yako. Wapi kalala?
Yes, every day of my life, I am blessed. Up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am
K-Tweet.
MC Toxic, well, well.
Everything
you put your hands
go up,
say.
You never go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen.
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 Every hustler getting paid. Where the hustle go come to pay.
Thank you, Jesus.
Amen.
Thank you, Lord. Hey.
If you don't find work to your own, God self go do his own. And flesh go cover bone.
Amen.
Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go up.
Devi Kunya.
Yourself go be a boss.
Amen. Amen.
Everything you
one time Patriots.
Yourself go be a boss.
Tuko kanisa, tuko kanisa. Mikono mbili juu.
Kishikia ni harusi, tufurahi. Mana sio rahisi kumpata. Vigezo huwa ni vingi kukubali. Mara mfupi mweusi simtaki.
Ati
wengine sitaki mweupe. Mara minataka mweusi. Hamjui Mungu sitaki. Vigezo kwa vigezo.
We, we, we.
Sasa nimeshapata wangu kipenzi.
We, watu wangu wa Mirema.
Nzi cha roho yangu.
Niko na swali.
Hapa leo.
Ni pombe ama mtu
wenu?
Uko singo.
Katrix.
Shampata wangu.
Ah ah. Ah ah. Ni pombe ama mtu? Unapenda pombe ama mtu? Weka chenye unapenda juu ya hewa. Weka juu. Weka juu chenye unapenda. Hey, mami, wewe unapenda mubaba. Haya, weka juu. Chenye unapenda, Katrix anauliza hivi.
Uko single.
Hapana, shambata wangu.
Yuko wapi?
Zuri
wapi?
Hapana, uko single.
Hapana, shambata wangu.
Hey, yuko wapi?
Wapi?
Unifaendana.
Chew. Hey, Makena.
Single.
Hapana.
Aki MC Toxic.
Mutu wako ni Guarana.
Je, yuko single?
Hapana.
Esha mpata wangu.
Yuko happy to juhi.
Mbora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo.
K-Trix.
DJ K-Trix.
Somebody give ya.
Aki MC Toxic.
Somebody give your neighbor a high five. Give your neighbor a high five. Mwambie happy new year. Actually, come on, Neza Hagika, hug your neighbor. Katrix Jaribu. Unajua leo ni Sunday. Wengine wetu hatu kwenda kanisa. So wacha niwapeleke kanisa kidogo.
Wasaidia, wakaficha makucha.
Makucha.
Mao walipofanikiwa, wakataka kutushusha.
Hati.
Mafuta zile waimi, waimi. Sitapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Sitapata na mimi.
Unajua leo nikiwa kanisa.
Mafuta zile waimi, waimi, waimi.
Tulifunzwa kitu moja. Ex wako kikupigia simu kila wakati lazima asikie samahani. Mteja wa nambari uliopiga. Aba, mikono juu. Simoni.
Indini kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena
alimwambia Simoni,
tweka mpaka kilindini kashushe nyavu.
Kwa sauti ni wasikie.
Bwana mkubwa.
Hati. Mirema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama 2024 unaamini ni mwaka yako wa kubarikiwa. Amen. Gusa tena ma DJ.
Weza.
Aba. Mikono.
Kwisha kunena.
Nipe.
Alimwambia Simoni,
tweka mpaka kilindini kashushe nyavu zenu.
Yesu alipokwisha kunena.
DJ Threat.
Alimwambia Simoni,
nani?
Tweka mpaka kilindini. Oh. Kashushe nyavu.
Kwa sauti.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha.
Hey Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Hey Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa. Tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini
kwa neno lako shusha. Shusha. Na shusha nyavu.
Oh Jesus. Kama unajua wewe si Illuminati. Unatambua Mwenyezi Mungu, wacha nikuone.
Kainijie.
Hey!
Bwana utanipigania. Watesi wajipange. Bwana utapigana nao. Hey! Nimetoa mwenzenu, nimetoa.
Ati.
Nimetoa na mafuta nikapanda. Nikapanda na mbegu nikapanda. Nikapanda ila mvua ikunyesha. Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kutwa.
Bwana mkubwa. Tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Hey Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa. Tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini kwa neno lako nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu.
Nashusha nyavu.
Another one please.
Nashusha nyavu.
Askofu.
Nashusha nyavu. Yesu kwa neno lako. Nashusha nyavu.
K-Trix
Wizza DJ K-Trix
at the MC Top Beat.
she feels.
Apa kila mtu aneka dance hawa.
Warning, blood.
Let's go.
Girl, the magasa.
Hey.
Like the Honda. Unio komote ubizwe anaconda.
Cheza, 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 wacha nione.
Baru kufonda, mi mazel kumeta atanta. Back it up, mal. Bingo. Tatatatati de meo koyo se de twingo.
Uyu ndo tatupeleka shule.
Choko ye bingo. Saka fe to let go. Kago te yo let go. Pa fucking me lisi telefon ka ring ring.
Ninja fini gale.
Bon kon vitamin min. Negres, milatke, se shabin ding. Bad man, shout.
Hey.
Bin ding, tic, this bon, this sexuel. Fes ka aplodi, se la gestuel. Le Jennifer ka wine bi Estelle. Fok a constate ka yu pa ni respect. Back it up, mal pope pile pingo.
Wait, mwaka ni mupia.
Yo se de twingo.
Tumesema body count tunanzia ngapi?
Saka feto letro.
Ngapi?
Back it up, mal pope pile pingo. Tatatatati de meoko, yo se de twingo. Le boss like a god is a choke ye bingo.
Lakini yako mamia tutasamehe. Elfu moja miambili.
On select the Honda.
One time,
DJ K-Trick.
Come on,
follow your lead to be the director. And you kill it, got a sense in the day. Linda, get your own speaker. Chincha, chincha, follow your lead to be the director. And you kill it, got a sense in the day. Linda, get your own.
It's gotta be Weza.
MC Toxic will wait.
What you gonna do tonight?
DJ K-Trick.
Hey!
Weza.
Now me with the clean on the house.
Let me.
With the wash on the car. Now me with the cook on the
one of these are K-Tricks.
Now me with the wash.
When you mutu in a gani.
Now me with the work.
January unalipa rent aje na unanga kazi. Wambi ya ifi.
My happiness will still be my own. Everybody get bro, no me say your own bro, passing my own.
Hey!
Aki MC Talk Big.
One time! Thank you for coming to the party tonight. So no lizaje. Ati leo January ni birthday ya nani? Wengine wanasema baba. Wengine vibes cartel. Wanasema nani?
Weza.
Come on, let's go.
Kukosiana na wewe, siku taradia. Kuwa mbali na wewe, akimeni acha babaya. Kutengana na wewe,
Makena, you good?
Imeni badilisha sana, nimetamani nilewe. Akina kunywa na sadama,
nimeya
nimi watu reji. Haya mapenzi ya linoka na kumbuka tulipeana majini.
Yo baby kesho tomato
mitandao ikaleta vitini.
Ukawa huwa mpiliki
na mikichwa changu na nikavimba.
Wacho mbida fanyache. Lakini utazoea.
Inauma,
inauma, lakini
utazoea.
Wey!
Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea.
K-Tricks!
Tommy, I always in the water, you. Dream body make I rock, I'm yeah, yeah. I know you seen your knee. I get the money, pass to your papa. Wait till you want, way I know what to do for you. Why you want the booger one? Share you be kiss and any. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body, make we run up.
Wait. December kalikuwa na kitambi. January kakona flat tummy. Haujui ni aje? Umekona leo kwa mara ya kwanza. Kambie. Wee.
Sibadi yo.
Ulo.
Weza. Weza.
London.
Another banga, banga.
From here we zile wade you. Body make I rock.
One time.
I know you seen your me. I get the money pass to your papa.
Wait. Thank you for coming tonight.
She do for you. Why you want the booger one?
It's always a party, you know.
You better drop your body, I'm a sucker. suffer with this body. Make we run. Key, baby, you know me. They get us to go move on your door. Queen, come make a drive your own.
Itu naimba pamoja. Adi waluya.
Baby, allow me. Tip you up.
Somebody.
See body, oh.
Tafadhali tujione na simu unatumia. Watu wanatumia iPhone wapi kelele? We threat weka mkono chini. Na Infinix yako. Watu wanatumia Samsung kelele. Swali ni iko na credit? Iko na credit? Katrix, come on, let's go.
DJ Katrix.
Another one. We the best music.
DJ
Khaled. I don't know if you can take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Mayday. Rocket with sit on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can think of things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
DJ K-Trix.
MC Toxic, way, way.
London, London.
Watch on your ribu. Tonight.
He's your favorite boy.
Come on, come on.
Akakadem, kazuri, joka, kovero. Kisham, sham, kinyam, kitam, tam. Nangeo siyezi menda taka pedo. Demi kafupi kana penda matendo. Ngoma nikali uliza makurutu pangang. Imebakisha angwe kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Shamra shamra kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Kisham sham kelele nanderemo.
Ni ate msupa.
Ni ate.
Nikona talent.
Nezangu shamani una bet moja. Mnataka kuona.
Siwezi kunikapo.
Keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitoe enda kuchapa na yo mini. Chali yako kwa simu kelele. Chali yako ni stress.
Wait, Katrix.
Mbig the block, tupige shere.
Ogopa mademu wa Roisambu.
Genge,
unaingiza ndani kananza kucheka.
Kazuri choka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam, tam. Shuka na geo, sezi menda kaka pedo. Demi kapupika na penda matendo.
Watch out! Slay!
Shangwe kelele nanderemo. Shangra shangra kelele nanderemo. Shangra 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 shangra.
Chemi chemi za uongo.
Stories up, jaba do tingi za ubongo.
Ndo bebe, kawale tiki za kamongo. Bari bari bara bara bana mara.
Ongea vibaya.
Niko na pesa kushinda babako.
LC.
Kaske vibaya uko kweli. Kaske vibaya uko kweli.
One time.
Kona pesa na niza babako.
Hey, kaske vibaya uko kweli. Kaske vibaya.
Kaske vibaya, vaya, vaya.
People with a child, those people they are now. People with a child, those people they are now. Them no call me Teleo, but then they call me now. Now empty bed.
Last year, Muzima DJ,
they feel somehow. Calling my heart.
Who could you funza at a language moja?
Kasha.
So this year, you funza at a in Nigeria.
Everybody come Kasha.
What wangu?
Put up for my house.
Ata kama welewi sema hivi.
Waka waka no rest you. Money go there for madam to cook up on no. With him mango do. Your piggy safe gas go school. When money come he go.
Shady with him mango.
Zero Snapchat.
Katrix!
Fuck up the vibe, my dick. Start falling like London Bridge. I don't care if I saw you in a magazine or
Devi.
On TV. That won't mean nothing to me. Don't
need a chemical.
Baby, I need a free lick it like
Ongeza
a
chemical.
You mean to be disgusting? It's not enough. Jump my banana. One side, I lie. There's no stopping up. Go shopping up. Fuck that. If I go, Lord, I go.
You say, Kanyaga twende, Kanyaga, what? Hey, Kanyaga twende.
Now what? This is Weza.
Kaitreats, pom pom pom.
DJ Kaitreats.
Bim bam bam bam. It's your boy.
It's Kali.
My baby, they confuse me, yo, with that. Cause she got the guy where they send her money from London.
Remix!
She just see me like a Johnny, just come. Hey, I'm on Kiri, okay. Kabuni, just the top.
Come on, come on.
Me, I go chop all the washing. As long as you give me my portion. Baby, make you know they rush me. I beg you, make you treat
wait,
me
with caution. Wait, but I way. Hey,
let go, ba. My baby, give me let
come
go,
come on.
Hang over.
K3! Baby, she
give me hang.
Where's
that?
DJ K3.
How you feeling?
Yeah.
How you feeling?
You, girl. And I know, and I know.
Wait, DJ. Leo nilienda kanisa. Tuliambiwa hivi. Tukienda binguni kila mtu wako na kabila yake. Walevi watakuwa Leviticus. Mafisi wataitwa Wafilisti. Mandabe, mademo wanapenda kuvaa hood wataitwa Wayahudi. Wale wanapenda kuita na baby baby Mababylonians.
Aki MC Tugby
Weza. Weza.
Aki MC Tugby
K-Trix
Sensational. Yeah. What did I do for you, girl? And I know I act okay for you. Love like a riddle, yeah. Give me the clues for the riddle. Oh, wow, that's just a little, yeah. Life's pretty sweet, can't be bitch. She tell me love her till the morning, nah, nah, nah. Love her till the nighttime, nah, nah, nah. I don't get nobody, yeah. If you give me body, I won't tell nobody, yeah. Valley girl, she wears clothes, so. Now she want me pool skirt, so me pool skirt, ballet girl, she wears schools. You see, it's obvious. Sensational, yeah. What did I do for you, girl? And I know. I don't care for you, girl.
Haribu Shere, my DJ. Haribu Shere,
DJ
Wambie no
kini kutani me lala unakuja tu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. No kini kumbatia moyo unadundafu.
Sema hey unadundafu. Wambie
hey unadundafu.
DJ, si alituma bradhake mdogo aniambie it's over. Sija itandika mtoto hivo. Mangoto
Toxic Metabom.
Weza.
First cafe banga, 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 banga.
Shisha ivutu hivo.
Banga, banga.
Wameru mnachoma.
Banga, banga.
Hey, ding, ding.
Banga.
people like Amanda Wilson. You let please fire ban. We my MFM. Hypocrite, shut it gang.
On a toa moshi na maskio.
First cafe banga. Tick tick tack.
Hey, first cafe banga.
Tick tick tack.
Hey, first cafe banga.
Tick tick tack. First cafe banga.
What up, DJ Threat? What are you saying?
First cafe banga. Tick tack. First cafe banga. Tick tack.
Now Lisa Ivy.
First cafe banga.
Tick tricks.
Bad girl can create.
Chupi.
Boom boom. Bad cafe. Bad man digging. Bad girl can create. Can create. Can create. Can create.
DJ K-Tricks, Mr. Wezza.
Ati black chocolate, ni fine melanin, bana toka nikapate. Kanapenda, kenye mi wanapenda, so kanapenda toto, chupa na hagano.
Wey!
Like a boss.
Hey! Tena we mapewa taco.
Mungu ni clean, so buda fagia kwako. Nikute ndogo, jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam, nika sample mali yako.
Hey!
Manzi yako, na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam, tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy, manzi yako ashani pe.
Sema!
Mtoto wa nyumbani.
Toto la home.
Kenyan girl,
kanapenda party hita. Mad bitch kwa hii party, baby ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform.
Mpoka napenda kuzitoka.
Nirudie nisirudie.
DJ K-Tricks Weza.
Ati black chocolate ni fine melanin bana toka nikapati.
Hati
kanapenda kenye mi wanapenda.
So kanapenda
toto chupa na haga nono.
K-Tricks like a boss.
Tena we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako.
Wey!
Nisute ndogo jutakula kushoto.
Kila mtu anafanya hii dance.
My dirty version. Nili jam.
Kama ujui hii dance we ni mshamba.
Manzi yako na mpango kwa wakando tunapi.
Angalia DJ wangu vile anafanya.
Kenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako shani
penda. Wey goja.
Kwa nyumbani toto la home. Kenya girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa hii party. Baby ko top kwenye
K-Tricks.
Kanapafum.
Hii dance unafanyaje?
Pika napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Pika napenda stick proper.
Na dance yako moja K-Tricks.
Pika napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big Pika napenda stick proper. Big bomb.
We piga sasa.
Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sam.
Woi!
Ele kwa hizo club.
Hapendi vijana wa wapi? Vijana wa wapi?
Ati black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikute ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani
toto la home.
Kenyan girl
kanapenda ganji.
Yenda ho. Bad bitch kwa ipati.
Fiona Makena.
Flow joka na perform.
Masani yako skiza hii.
Tiktok anapenda kuzitoka. Tiktok anakonga tiktoka. Tiktok anapenda si proper. Big bomb bila kona big bomb. Tiktok anapenda kuzitoka. Tiktok anakonga tiktoka. Tiktok anapenda si proper. Big bomb.
Okay, skiza hii.
Bomba. Hapendi vijana wa Roy Sambu.
Hapendi kupele kwa hizo
klubu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivini me apply chali yake na mjoka.
Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati. Vibe ko top kwenye flow. Joka na perform. Joka na perform. Kana penda kuzitoka.
Say, TikTok kana penda kuzitoka.
Big Pop kana
Elvo
proper. Big Pop
piga na Samido.
Big Pop kana penda kuzitoka. TikTok kana konga TikTok. Big Pop kana penda.
Hii picha nakuwa headlight for free.
Na kuna Big Pop.
Okay, hey Twix.
My name is Robert.
Now hear this.
Oh, have you seen my Amaru? So sweet and fine like Amaru. She comes in the morning Amaru. Still have her in my night time. Give me hangover Amaru. But I don't care no. So smooth and clean like Amaru. Don't ever touch my Amaru. Amaru. Fire, fire, fire my road.
hapo nyuma nasibika mnafanana maana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda
some more heroes lines
panda si upanda
wako na flow pale
si baby si upanda na panda
panda si
upanda na
cheki
mwadi pala na zinyama nikani kondonyo nikitungi nimepaka nitachoma
one time
nikitu nikinyanya na poteza doko zikipundi zikinyana zipeleka soko ndo tipo mwadi kupo
mwadi now this is Weza DJ
I
didn't know vex for me. Say I never go.
Sabada! K-Trix! Kila mtu atafute rafiki. Tafuta rafiki. Haya shika rafiki yako mabega. Mushike mabega.
It's gotta be Weza.
But I hope that you are well. I hope you're my character. Every day I pray for you.
Why?
Make you ever God bless you.
I am mushike mabega kila mtu. Muulize.
Make you rest upon me. You know I got you. Let me be your friend indeed. Your money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. How are you?
Hey, how do you do? One time. Happy birthday, Rael. Rael. Hey. Boko Haram.
One time.
Nizen mkorina kiwa jaba
ndio leo
kukumanga weni kukutaga
we, kwa mara ya mwisho habari zenu
amba
habari zenu
morale
habari zenu tena
makada shankati sako jale mkorina weni za kishada
kwa majira ni yani
nakujua
nipe mikono yutwene
kura Weza
nikuwa na marafiki
Aki MC Top B
nikupewa nama
Fura.
One time
nikuwa na marafiki
hey, kupewa namba ya simu
nikulewa na marafiki
kwa sauti
kwa sherehe tumefika
kwa
sherehe tumefika familia yako ndani
ndani
tunajibamba
marafiki majirani ndani
wote tunajibamba
I am happy today
so happy
tu sisi ni walevi tunapenda
hey tunapenda kabisa
sisi ni walevi
I wanna big up my friend all the way from Rwanda. Watu wa Rwanda kelele. Hey.
Nikuwa na marafiki.
Karibu ni Kenya.
Nikulewa na marafiki.
tunapenda amani na tuko na gashagwa.
Marafiki, furaha.
Take tricks.
Oh, please.
Wapie
Kwa
hivyo.
Oh please. Usinjaribie mboda. Ile umesikia kune hoso. Usiniambia jo tenko hoso.
Mwambie
I
just got pain.
I just got laid. Nimericoncile na be. I'm happy. Kana kalikuwa kamenuka. Kitu zake likuwa mepaka. Mazeni lukwa nimeshtuka. Lakini leo bibi ame relax. Ame nisamehe dia jana. Kande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi. Lobster kiku isu. Yona cheza chini. Oh please. Usinyaribie mboda. Leo nasikia kufiti. Lobster ki. Umpititititit.
DJ Kentix are the wickedest.
Aki MC Togbe
Weza.
Ladies, naulizaje, munataka mapenzi ama pesa? Mapenzi ama pesa? Kenovi ushasikia.
Siski. Siski. Siski.
Shidako usikiangi.
Pani muwache siski. Kamote.
Amesema pesa.
Kamote.
Ona meza blue pill.
Kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Lakini looks are deceiving. Usitake kumwona kame jam.
Hey!
Dodge, dodge, dodge
sahani.
Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch.
Ita... Yakto, pick up yourself.
Yo, 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 yo.
Woo! Kina rambana.
Baby
huna hasu na tic tac. Hizo ni one time.
Yo, yo, yo. Easy bad wa light wa funk. Pasta 4, niko class 4. Baby girl ana tiny wa shendom. Sazi bonga fiti chumi ukuwa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tunapass form.
One time tonight.
Wame vajong. Story gani walae sezi pass dom. Niko chat na magai.
Tandom.
Kikibini walae nina figa lon. Unajua maizani na fika home. Sezi banja mtami ndo father son. Easy six.
Miss University Kenya.
Kibanja nani unapigo boom.
Alikuwa Miss MMU.
Tachi pasun. Usi worry na life. Itachi panun. Punctuation kwa life doma.
Saini Miss Black Label.
Lies imefika moon. Na madiva wame chrome. Nimefika zoom. Usi zime magais.
Wey.
Barus. Unakata walae.
Kila mtu nipe.
Una tick tack.
Una tick tack nini. Baby una ass. Una tick tack
nini.
Hizo ni nini. Una tick tack
nini.
Woo.
Una tick tack.
Una tick tack
nini. Baby una ass. Una tick tack nini. Hizo ni nini. Una tick tack.
Why you partying alone? Ah, mbona una pat.
Swali ni moja tonight.
Ting alone. Ah, mbona una party alone? Unaweza choke ya area kuna form. Unaweza kuchu ya chrome na bashi mi chrome.
Ah, bouncer.
10 for 22 commando.
Bouncer.
Na uguza.
Toa avocado kwa mfuko.
Kuzi merunda niko juu ya jingjo. Unasikebebe ime kana feelings.
Kana feelings.
Kana shi.
Kana shi.
Na iko tukisikiza reggae na maji. Adisiki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily.
Made mabosa toa carrot kwa mfuko.
Kana shi. Adi late night tukisikiza
reggae. K-Tricks.
Adisiki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad
music kisha daily. Tonight.
Why you partying alone? Why? Mbona una party alone?
Hey!
Why?
Uneza
talk.
Hey!
Kuna
four.
Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza talk ya area kuna four. Uneza. Ashe tuko juu ya chrome na bashi me chrome.
Single to DJ Steros!
Wana uguza anataka tende home. Na ifongo zimerunda
ni K-Twins! Come on.
Kana feelings.
Kana feelings.
Kana shi.
Kana shi.
Na ito tukisikiza reggae na maji. Adi.
Napenda walai, napenda.
Mana head bad music kisha daily.
Twende.
Tumekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siki velo joki na sundu ungeze steam. Mana head bad music kisha daily.
Why you partying alone? Una party alone?
Uneza talk ya area kuna phone. Uneza.
Somebody tonight.
Nilikosa nini lu kuje vile muipika
baba baba
muipika
somebody say
vile muipipi
hey come on come on
siku foso nipende utanskiza ukipenda
kama umepiga luku tonight I wanna see right now
akisi juu nilikosa nini lu kuje vile muipika vile muipika
one time hey
vile muipika
hey
akisi juu nilikosa nini lu kuje
vile muipika Hey, vile muipika
Mio mio
Vile muipika
Inetua Urban Tell tonight
Kupiga luku na shere Upiga kelele na sima shere
Nipe nasu kwa yuma pa mbele
Hita tekete kawaida
Pale kando na pale kando Come on everybody
Muka kumara na kutepo
Say
Ganga machupo na kunikia na ngepo
Say
Aki MC Toby
Ya tetepa tuje na shuka shuka Jo bitu
nile Welcome to the party
Kumaka boxer designer La costa ya mchina Shire ndani ya socks ki old timer Luku mbaka sexa Une movie ya na texta Na rubio na
Somebody
calling dong
Nipena sila mutu
DJ
Somebody say this Piga luku kula wa ajapi
Hello
wa Piga luku kula wa ajapi
one time say
Piga luku kula wa ajapi
It's on a Sunday night
wa ajapi
Welcome to Paris Mirema
wa ajapi
Piga luku kula mboto, jambi na difuoto Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto Kwa mkono wa kushoto
Clacks pong clacks, sami gang fiti shine Mabati kwa wingi si jao mani za mine
Lagunya, delta
Tamaka. Leo tunapiga tu luku
Fiorici don't waste my time
Angalia shati ya DJ na MC Imeandikwa aje
Weza
Piga luku kula wa ajapi
Weza. Come on, let's go
ajapi. Piga luku kula wa ajapi
hey, hey.
Ana piga nini?
Piga luku kula wa
ajapi.
One time, let's go. Hey.
Hey.
Hey. Say, say. Tua simu yako. Tua simu. Fanya hivi.
Ana piga kiki ndani ya nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirege. Oh, dance kwa iti. Oh, dance kwa iti. Oh, dance kwa iti.
Wait.
MC Toxic. Wait, wait. Aki MC Toxic.
DJ K-Tricks Weza Weza
Sunday
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire Jo dance kwa iti
K-Tricks
Kwa manze hee pasi watu wana beba Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa
matire Jo dance kwa iti One time One time One time One time
hee pasi watu wana beba
Tonight tonight
Mr. Weza DJ K-Tricks
Nikubaya watu wangu Tunasema hivi
Did the damn thing spread out and then to me thingy Did he did the nice top Lord
Happy birthday soon
Same same thing All of a sudden The dance mash up
Wait Zoo happy birthday to you
Let me not know who
Position
In a dance
Happy birthday Ryle Ryle
Me know Me did the damn thing Let me not know who
Position
In a different I must be wrong with or plan
K-Tricks, K-Tricks
Keep it and be that gang and that gang and that gang
Aya kila mtu nipe mikono juu here Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu One, two, somebody say
I could have lost my gun, but I won't Look to a fear, Babylon going down
One time tonight
I could have lost my gun, but I won't
Look
to a fear, Babylon going down
Wake up, kid, you hear him Hands up for the real warriors
Real warrior, real warrior,
real warriors
Let me see the real warrior, real warrior
I'm on the life, huh?
It's gotta be Weza.
Check it, check it.
Lete kinare ni kusetie kifuaka.
Lete kinare ni kusetie
kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka.
Na zikishika sana una
talia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimbwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka.
It's about the tonight, you better know this.
Kinare ni kusetie kifuaka. Nifande 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka
mbata.
Ama nani hapa akona lighter joke. Michi zangu ni kawa.
Wait, tafadhali tujuane na gari umekuja nayo, sawa?
Nimegeuka cream.
Watu wamekuja na Mercedes kelele.
So, sunda wada shike ife. Leta kashata staka, kashata staka, kashata staka, kashata staka.
Watu wamekuja na Prado TX kelele. Si unaona ni mama wako peke yake. Watu wamekuja na Makex kelele. Watu wamekuja na Subaru, acha niwasikie. Ni gari gani sijataja? Gari gani? Gari gani? Watu wa motorbike wapi kelele jameni? Alafu kuna hawa, yani we ni dem. It doesn't matter umekuja na gari gani, ni Uber ama ni gari yako, bora ni gari. Wapi kelele? K-Tricks.
DJ K-Tricks.
Aki MC Tugsy.
Weza.
Show me what you got tonight. Come on everybody.
Fika unajua masani. Rusha unapapasa na niki. Tisha we harakisha na niki. Na niki. Na niki. Fika unajua masani.
DJ kicheza ngoma kama hii.
Niki.
Na kuna dema meketi.
Na niki.
Huyu amevaa boxer.
Na niki, kuita utaitika, tusisumbuane.
Mademoto mesimama.
Waita.
Mademoto koju.
Nje ya molis na badozi jashu.
Wende.
Becky with the good
hey.
Okay. Kabaya, big bam bam, oh hey.
Kichwa shike magoti wami.
Loje.
Tuende chini kwa chini.
Ule sanse. Baby my lover, mapenzi. Kava. Na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio bla bla bla, so dishi kwa kibanda. Na niki, fika unajua masaa niki. Rusha unapapasa na niki. Tisha we harakisha na niki. Na niki. Na niki, fika unajua masaa niki. Rusha unapapasa na niki. Tisha harakisha na niki.
Naniki,
naniki,
wanafanya ngache?
Nani ajangile ukichapa bare jamo iko babble.
Niko na mademu walikuwa nataka kupanda hapa juu. Wapande wasipande. Wapande wasipande. Haya, kujeni baby girl.
Mi upendanga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa. Go, andele, andele. Mi upendanga machali tu fulani ajangile. Mi upendanga machali tu fulani lani. Mi upendanga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo. Andele, andele. Boy child and a dying. Nipatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missi dem. Wako settle my dreams si reality. Kula keep.
One time that day.
Baby my love I'm
a busy and a car.
Now yeah.
Wait. Ukidate them kama huyu. Alafu exo kwa pigia simu. Simu inafaa kuwa samahani. Mteja wa nambari uliopiga. Okay.
Nisa sita expresso ina dinga. Dema na Nicola na daya tina ringa. She want fuck you ya green card na visa. Jukila na poenda chine yangu na kilisha. Ndani ya kete ni
niko na mtu wa mwisho.
You ni watu
DJ ya pande juu asipande.
They drink it as our resource, Allah. Take it slow, man. They take your time, no rush. Jibambe every time of your life. No, see, waste time. This time, you gonna chance. Lowando, let's go, mom. Can't keep your head. See, na time. Kwele, ana, dying name, calf. Relax. Ali, say, my brown, you're tough. Rough. Tuki, big, lap, on a genius. Three sound, ni, what to do, what to do, what to do, what to do, what
to do,
what
to do,
what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do, what
DJ Requen, big up yourself. Aya, kwani kuna dem tumefungia? Kuna dem tumefungia? Nani? We, Rudy, kuja. Kuja, kuja. What's up tonight? Wait, Makena, Apana, wait. Wait, Apana, wait.
Yo, Wella, quick,
hey, please.
I'm on the pie. Yeah. Me a quick, 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 quick. Oh, missing me a yellow bubble for we. Missing me a yellow bubble for we. Yellow bubble, yellow bubble.
So, what you gonna do tonight?
20 more cups, 20 more highs, 20 more Hennessy. 20 some more, and y'all make them come over.
I'm wealthy.
It just
again
nice, I'm wealthy.
Because
K3 I'm in the old building. Why am
I finna
them?
U I M finna them over and over
and over again. Yo, talk to them, talk to them.
What you gonna do tonight?
Oh, live it up, live it up. Enjoy the
life, my girl.
Live your life, my girl. Live it up, live it up. Drink and rave till the morning light, my girl. Fun life to live and it won't last
forever.
Live it up, live it up. Independent girl, live it up, live it up. Shot it over 18 and
wait, McKenna baby girl, let's see right there. Okay, tweaks. Let's go.
There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed.
I wanna get sexual right now.
There's a meeting in my bed.
Say
in my bed. There's a meeting in my bed. In my yeah. bed.
DJ K-Trick, Wizza.
I the MC Top V.
Every little thing you did do to me. It is sweet to me for body. She a loving fee for love me.
K-Trick.
2020. Go crazy.
Mona Hoko.
For me. See me can we draw money.
Kulikwana.
Corona. No me can carry your luggage. Find you for this
Monoqua 2020 K tricks.
Trust up, no trust up fit to come.
Hati
your body in a package. She no see I'm falling, I'm
falling, falling for you.
Your love me, your love me overdose me. Now you, I want me love you, white and comfort.
Overdose me, love me, overdose me. Hey,
kosi uradi nipate ni machil na kabinti form ni mingi hadi anashangana sisi kila siku ya wiki get tipsy na nikiki
what's out kila mtu
jack DJ
wacha ni wasikie
started out slow nilikuwa jemle
twende sana kwani
kukumbuka siwezi nilijigel dom juu ya bed ni place masoni mangire dem moja wawile kama task kama pile sime nai mara kwanza ya pile sime nai si masoni mangire sime nai dem moja wawile sime nai na matask kama pile sime
nai DJ K-Trix
Toxic Neta Bomb
It's gotta be Wizza.